Ua kopi ele malo tele le tu lafono e nuisila i awala e mawhai e ia tangata o na wha awawo na lato mawaina benefiti po ofiso aswani mai le malo o. O le neifua fuanga, e au fiai le wha alu o le se lau miliona ta la mo polokalame e sa ili e ngā luenga manisi awala ina ia tau fiai le wha langolango nisi i benefiti mai le malo o. Na whaailo alo ia mai ele minister o le mata ngā luenga o Onanga Social Services Christian Porter ma e wha ingoina o le Australian Priority Investment Approach. O le autu, ina ia tau fia nisi ai maise le tūpulanga, mai seolanga whaalangolango i benefiti. O poloko lame o le a whaatupeina i le selau miliona tā lale nei, o le a tulimata i le mālo ni o lato uaunga. E whaitau piliona na sefe mai ai le whaingā mālo i New Zealand, ina ua lato amataina le nei poloko lame. E pe ona whaalia le minister o State Services in New Zealand, Paula Bennett, i se talanoanga ma le APC. E o i le afo benefiti na tipi mai nisi o tangata, pe ala alatou le tausisia o lātou tiute i lalo malienga, ma le malo i polokalame le nei, o lo lātou maua atu waife soaswani. E pe o le tuwina o tamaiti i a onga.
We've seen decades of sort of throwing money at a problem and it not changing. But I instinctively knew that if we backed people earlier and actually spent a bit more money on them then, that we could make a difference. A combination of really a bit of carrot and a bit of stick as well. So you have higher expectations of those that are on welfare, but then you equally make sure that you're then backing them up with the right kind of opportunities, training and more intensive case management.
Le minister o Onanga State Services in New Zealand, Paula Bennett. I se li poti al company, PricewaterCoopers, na ilo ai e faita wafe le tupulanga o le awhalangolango i benefiti mō lato wolanga atoa, ona o le lea yonito mai, ma le amata ona to otele se whanau e tausi. O le tau o le tausinga o i lato nei, e ova i le lua te si ma le whapiliona ta la. O le tolu se fulupa sene o tangata na o onga i tupeno no, e pe o student loans, o le aile ma whaio na lātou tutongina a lātou tupena nono po o student loans, ma o le a whaalongolango foi i benefiti mai le malo o. I le isi fitu se fulu tau sanga e pe o na tā ua i le lipoti a PricewaterCoopers, e lima tasi mara lua piliona tā la, o le alu i benefiti mō tūpulanga talavou e le whainga aruenga, ona o le tau singa o lātou mātua. Na sāu noa le minister, Christian Porter, Elena oleva ai i tupe o lafo ngā isi tangata e tausi ai i lātou e lea ini ngā luenga. Na ia saunua e te tau fo i ona va ai i le tā hua o se ngā luenga, i le soifuanga manuia o se tangata. E lea isa isi e fia fia i se o langa whālōlō, ma whaalangolango i le afu o isi.
The true purpose of welfare is not to achieve these ideological targets around inequality or the size of government. The real task is to continuously engage in an honest, evidence-based assessment as to when an existing welfare spending approach improves an individual's prospect for a better life, a life made more meaningful by employment, by community contribution, and through self-reliance, and measure when it does not.
Le Minister of Social Services, Christian Porter, na yesau no foi, ole au ngao benefiti, ina ia fesoasoani ai i se tangata e si itia lona tūlanga ma lona soifuanga, ina ia mawhai o na tūtuatasi. Tūtuatasi whaale tangata, tūtuatasi i le tūlanga whaale tamau a inga.
Where we find groups who have long cycles of dependence on welfare, to decrease that dependence and to move people into states of self-reliance. Our targets will be measured on how more self-reliant members of these targeted groups become. Now, of course, in the long run, if you can create greater self-reliance, I mean, in the very long run, there's likely to be coincidental and parallel improvements to the sustainability of welfare budgets, but we're not setting targets in that respect.
Le Minister of Social Services, Christian Porter. Na sa anua le taitai o le tuwangai Bill Shorten, so o se tau mawhainga e toso e se tangata mai le ola whaalangolango i benefiti, o se tau mawhainga le lei. Peitai, e te tau fo'i i le mālo na whesoasoani i tangata e sa ili ngā luenga, mō se tūlanga tūtu atasi. E te tau wai, o na whesoasoani le mālo i le tau o le soifua mālo loina, e au wala i le whaatū mawina o le Medicare, i le whaatū peina o a onga, a e turi loa fo'i, ma whale tupe ma company i te tele, po o amia tonu ma sao, ona totongi a lātou lafonga.
We always believe in investing, long-term investments in welfare. But I think if the government really believes in the welfare for individuals and getting people out of the cycle of poverty, they shouldn't cut Medicare. They should properly fund our schools. They should properly fund childcare. And while they're at it, they should spend less time investing in the long-term welfare of our big banks and foreign multinationals and more time in looking after pensioners and people who are looking desperately for a job.
Bill Shorten. Is the whamatalanga mai le malo tele? Ese la wono se fulu piliona tala. E fa'alu le malo tele i benefiti, i tausanga ta itasi au se talienei. Se la wono se fulu piliona tala. Na sao noa le minister, Christian Porter, a le suia le tulanga e pe ona fa'afoia i nei, pe olo o tufa i nei benefiti. E o atu i le lua afe, lua se fulu maleono, po o le isi se fulu tausanga o lumanai. Ua si i mai le se la wono se fulu piliona tala i le tausanga. Ile lua se lau fitu se fulu male fitu piliona tala i le tausanga e faalu le malo tele i benefiti ona ole si itia ole tulanga ile au fai o tangata i au se talia nei.